Me heart like summer, mama, man, I winter. The action shot me physically fed down. So you want to be paper like a money printer. Like I'm on a CC.
Nkulo gave ya kuna. Sneaky, sneaky, I never want them to see my evil titi. Kawato koka kanda. Olinga de jolo kulaba kai. But the moka me a mother. Sisali kakona msali. Me body pretty titi. Never da titi titi. Kame a mother. Wakaza sama sonda ve. Pretty titi. Never that it. Mateka, tayanza watagaba na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi gaba mateka. Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gaba mbadi gaba mbadi.
Kama mateka.
Tayanza watagaba na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi.
Kama mateka.
Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gaba mbadi gaba mbadi.
Kama mateka.
Olokula wak everything kachapaya. Zikiri zemibiri jiba jakuwaya. Mi badi adi wani should admire. Ni mchizikiza yuwa kwa kabia dala. Yawa you, mi pull up in a kana. Mi boy dem C6 mama. Body god, elayeza kusana. Chuvula baba lalo na wakana.
Kami ya mada, sisalika kuna msali. Mi badi pretty titi, never da titi titi. Kami ya mada, wakoza sama sonda we. Pretty titi, never da titi.
Mateka, tayinza utagaba na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi gaba mateka. Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gaba mbadi gaba mbadi.
Kama mateka.
Tayinza utagaba na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi.
Kama mateka.
Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Badi gaba mbadi gaba mbadi.
Kama mateka.
Aize malu, aize malu, ni printa. Mi hot like sama mama mena wena. Like a money printer, like a money sisi.
Nkulo gave ya kuna. Sneaky, sneaky, I never want them to see my evil titi. Kawato koka kanda. Olinga de jolo kulaba kai. But the moka me a mother. Sisali kakona msali. Me body pretty titi. Never da titi titi. Kame a mother. Wakoza sama sonda we. Pretty titi. Never da titi.
Mateka, tayanza watagaba na bebe.
Kama mateka.
Awakala wakwata kubadi gaba mateka. Oyakala nkuwe chikakati.
Kama mateka.
Gaba mbadi gaba mbadi.
Kama mateka.
Tayinza utagaba na